Tiku patirani tisantule Baibulo. Nanga mulibanjo mvela, konse kumumutimva, kumanso inuamene magonda programene ya tisantule Baibulo. Kungomva choncho ndekutai program ya tisantule Baibulo yafika. Ntawi pomwetima santula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo kondolesa zedi, ulendo otengera pafufupi zaka 5 kusantwa buku lonse kuchipangano chakale kumanso chatsopano buku ndi buku, chapter ndi chapter, verse ndi verse. Mwai watu walero ndi omaliza ndithu kalata ya mtumi Paulo kwa okhulupira ku Afilipi, ndipo akhala kumaliza mbale Osman Chiramanda kusanthula Afilipi chapter 4 tiyambira pa verse 13 mpaka 23. Nayu
ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani lero tilanditaso chisomo chakuti inu ndi ine tikhale ndi moyo. Tiye ndipemphe Mulungu kuti alitsogolere ndi mawu ake, apa Yakobo 4 verse 6 mpana 7, pamene akunena kuti, Mulungu akaniza wodzikuza, koma apatse chisomo wodzichepetsa. Potero velani Mulungu, koma kanizani mberekezi, ndipo adza kuthawani inu. Mu programu ya Taija, tinali kukambirana kuchokera pa Filipi 4 verse 8 mpana 13. Mene tinaona kuti chisisi cha kuenda moyo wa mphavu ndi kuika Yesu Kristu pakati pa moyo wathu. Ndipo lero pamene tikusiriza bukwili la Filipi, tiye tisanthuleni chapter 4 kuyamba verse 13 mpaka verse lotela la 23. Pankhani yakuti mwa Kristu muli kukwanitsidwa popeza muli mphavu ya Mkhristu. 13. Ndikhoza zonse mwa iye wondipatsa mphavuyo. Pano tiyenera kumvetsetsa chomwe Paulo akunena kuti zinthu zonse. Iye sakunena kuti akhoza kuchita chilichonse ngakhale chimene sichili mchifuniro cha Mulungu. Mwa njira ina Paulo akutanthauza kuti akhoza kuchita zonse zimene zili mchifuniro chake cha Khristuyo. Chilichonse chimene Khristu akufuna inuyo kuti muchichite, iyeyo adzakupatsani mphavu ya kuti muchichite. Kunena kuti munthu ayenera kudziona wopanda mphavu, ndipo kuti pamene Mulungu apereka mphatso kwa inu, tiyenera kudziwa kuti adzaperekeso mphavu yokuthandizani kuti muthe kugwiritsa ntchito mphatsoyo. Tsono mphatso imangoonetsera kupezeka kwa Mzimu Woyera mmoyo wokhulupirira. Tawi zonse pamene inu mudzachita china chili chonse mwa Kristu Yesu, iye adzakupatsani mphavu. Tele tiyene pano tigwire mawu akuti mwa iye wondipatsa mphavuyo. Kunena kuti Kristu ndiye amene adzakupatsani inu mphavu ndi kuthekera konse kwakuti muthe kuchita chili chonse chimene chili mgawo limodzi la chifuno chake pa moyo wanu. Palibe amene akhoza kutibwezera Ambuye pamene ife tili mwa Khristu ndi kumachita zinthu zonse monga iye afunira. Koma tikasankha kuchoka mchanjano chake, ife sitingakhale ndi mphavu ina iliyonse, ndipo sitingathe kuchita china chilichonse popanda iyeyo. Takumbukirani mawu amene ananena Ambuye Yesu pa Yohane 15 verse 7 pamene anati, ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Kutsindika kuti tisanayambe kupempha, tiyenera kuyamba taona ubale wathu ndi Mulungu. Tele ndikoyenera kuti tizikhala mchifuno chake nthawi zonse. Verse 14. Koma munachita bwino kuti munayanjana nane mchisautso changa. Mundime ino tikuona Paulo akuonetsa wokhulupirirawa kuti adziwe kuti iyeyo ndiye woyamika chifukwa cha mphatso zimene anamutumizira. Uku ndi kuyamika kwa mwini wake, sanachitenso kutuma anthu ena kuti akamuthokozere ayi. Zikuonekeratu pano kuti ngakhale Paulo sakunyazitsa mphatso ya woyi ayi, koma chimene chikumukondoletsa kwambiri si mphatsoyo, koma mtima wawo wopereka mwaufulu. Komanso kuti machitidwe amenewa akuonetsawa, komanso kuti machitidwe amene akuonetsa akuonetsa kuti iwowa akukula moyo wawo wauzimu. 15. Koma mudziwanso inu nokha, inu Afilipi, kuti mchiyambi cha uthenga wabwino, pamene tinachoka kutuluka Makedonia, sunayanjana nane mpingo umodzi wonse makhalidwe achopereka ndi cholandiria, koma inu nokha. Tsono mbali imodzi yakukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndi kudalira anthu a Mulungu. Paulo anathandizidwa mu utumiki wake ndi mpingo wa ku Filipi pamene iye anali kutumikira pakati pawo ku Filipi komweko. Ndipo kenaka anayamba kupitirira kukhazikitsa mipingo ina ku malo osiyanasiyana monga mwa maitanidwe ake, kupereka moolowa manja kwa okhulupirira aku mpingo wa ku Filipi, ndiko kumene kunathandizira kuti Paulo apitirire kuchita ntchito imene Mulungu anamutuma. Nthawi zambiri Mulungu amagwiritsa ntchito wanthu kuti ndiwo amene akwaniritse zofunika za chuma za utumiki. Ndipo amachita zimenezi modabwitsa kwambiri. Mulungu ali ndi njira zake zodabwitsa zimene amadalitsira wanthu opereka moolo wa manja, komanso mmene amadalitsira ndalama zawo kuti zisamatha msanga. Chinsisi chimenechi ndi chinsisi chodabwitsa kwambiri, ndiponso ndi chinthu chopatsa chidwi kuona momwe Mulungu amagwiritsira ntchito imene timayiyamba ngakhale mchifoko chathu. Izi zimachitika pamene tadzipereka kwathunthu ndi kulola Mulungu kuti ndiye agwire ntchito yake mwa ife. Ndiye pamene tipereka moolo wa manja chuma chathu nthawi yathu yonso, komanso ndi fene wake Mulungu amadalitsa pakupereka kwathuko. Ndiye tikuona kuti mpingo wa ku Filipi unali mpingo wabwino kwambiri. Zikuonekeratu kuti mu mpingo umenewu munali chiyanjano chokoma, komanso anthu ake anali ndi mtima ofuna kuchita zinthu zokondweretsa Mulungu. Chotsatira chake Mulungu ali kudalitsa mpingo umenewu mowirikisa. Tsono nkhani kunena kuti monga Paulo anali kukonda mpingowu, momwe monso mpingowu unali kumukonda Paulo. Ndipo ndi chifukwa chake nthawi zonse umayesetsa kutumiza mathandizo othandizira utumiki wakewo. Okondedwa, tikunena kuti mpingo wabwino umakhala ndi chanjano chodabwitsa, komanso mtima olakalaka zinthu za Mulungu. Verse 16. Pakuti mu Tesalonikanso munanditumizira pa chosowa changa kamodzi kapena kawiri, monga zinalembedwa pa machitidwe 16 ndi 17. Tikudziwa kuti Paulo anachita kuwuzidwa ndi akuluakulu akuboma kuti achoke ku Filipi. Tsono iyeyu anapita ku Tesalonika, kumene anthu amene amaphunzitsa zotsutsana ndi chiphunzitso chake anayambisa phokoso. Nthawi imeneyi unali mpingo wa ku Filipi wokha umene unali kutumiza mathandizo kwa Paulo. Chinali chinthu chofunika kwambiri kuti Paulo achule mathandizo amene mpingowu unamutumizira, chifukwa kutero kunali ngati kupereka umboni wakuti anthu amene adatumizidwa kapena kuti adatumidwa kupereka mphatsozi adakafikitsadi mphatsozi, komanso anthu akachita zabwino ndikoyenera kwayamikira. Ndipo chithokozo chochokera kwa munthu wa Mulungu chimakhala cholimbikitsa kwambiri. Telenkhani kunena kuti anthu amene amatumikira Mulungu ku malo osiyanasiyana amasowa mathandizo athu kuthupi, komanso ku uzimu, komanso amasowa mapemphero athu. Verse 17. Sikunena kuti nditsata choperekacho, komatu nditsate chipatso chakuchulukira kuchiwerengero chanu. Tsono ine pano ndikuchita chidwi ndi Paulo. Taonani Paulo oyo akunena kuti akuyamikira chikondi ndi chifundo chawo, osanguti popeza chimaonjezera kuchimwemwe chake, koma popeza chikondicho chimaonjezera kumadaliso awo. Kutanthauza kuti Paulo analibe mtima womangoona zake zokha ndi kumalakalaka kuti zinthu zakezo ndi zimene ziziyenda pamene anawakewa akuvutika. Iye analibe mtima umenewo. Iye anali kulabadilanso za wanawakewa. Kotero kuti amafunitsitsa atawaona akukula mu msinkhu, komanso akukula mchisomo cha pa Mulungu ndi cha pa anthu. Iye yutu akunena moona mtima kuti cholinga chake sichinali chakuti angolandira kuchokera kuchopereka cha okhulupirirawa, koma kuti alimbikitse kukhala wanthu osaumira, komanso kukhala wanthu okhudzirwa pa zinthu za anthu ena, chifukwa mwakutelo madalitso awo adzakhala wochuluka. Kutanthauza kuti Paulo amadziwa kuti kupereka kapena kuthandiza anthu ena kapena anthu a Mulungu ndiwonso awena ndilo gawo limodzi la kuchita chifuniro cha Mulunguyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikunenetsa kuti mtumiki wa Mulungu asamango khala ndi chidwi chakuti iye alandire mphatso kuchokera kwa anthu amene iye amawatumikira, koma azikhalanso ndi chidwi pakuona zizindikiro zakuti anthu amene amaophunzitsa mawu a Mulungu akukula ndiponso akuyenda mchifuniro cha Mulunguyo. Tsono tikunenetsa kuti chimwemwe cha munthu wa Mulungu chikangokhala pakulandira zinthu kuchokera kwa anthu, mtima wake umayamba kukhala pa zinthuzo ndi kumalabadira zinthu koposa moyo wa nkhosa zimene Mulungu adayika pansi pa ophunzitsi wake. Tsono ntchito ya mphunzitsi amawa a Mulungu ndiko kuphunzitsa malangizo onse a Mulungu, ndipo ophunzira waja akayamba kuchita monga mwachiphunzitso chicha, moyo wawo uzikondwera. Tere ndikofunikanso kunena kuti Akhristu azipereka chifukwa chakuti azindikira kuti kupereka ndi gawo limodzi lowonetsera chikondi chawo cha pa Mulungu, osati chifukwa chakuti iwo adziwike kapena kuti aoneke ngati auzimu kwambiri kuyerekeza nda anthu ena. Ayi, anthu azipereka kuchokera kwa pasi pa mtima wawo mokondwera, mosakakamizidwa ndi wina aliyense kapena zina, mosafuna kuonekera kuti apatsidwe udindo, koma mosunyiza chikondi chomwe chili changwiro chimene anali nacho kapena kuti chomwe ali nacho pa Mulungu wawo. Paulo ataona kuti Afilipi akupereka chifukwa chomukonda Mulungu anakondwera kwambiri. Inde anayamikira mphatso zimene anamupatsa, koma chidwi chake chachikulu chinali cholira chake cha mtima chinali chakuti Mulungu apitilize kuwakulitsa ndiponso kuwadalitsa mowirikiza. Kodi inu mumapereka pa chifukwa chanji? Komanso inu ngati mtumiki wa Mulungu, chidwi chanu mwayika pa chopereka kapena kuona moyo wa uzimu wa nkhosa zanu? Verse 18, koma ndili nazo zonse ndipo ndisefukira ndadzazidwa popeza ndalandira kwa Epafrodito zija zidachokera kwanu, mnunkho wa mfungo labwino, sembe yolandirika yokondoletsa Mulungu. Khani pano ikunena kuti kodi munthu akhoza kufuna sochiyani ngati ali nazo zomukwanira? Paulo akunena kuti iye sakufuna so mphatso zina chifukwa chakungoti alandire mphatso ndi kuti atumwe ena azisilira nkumati nzawoyo zikumamuyendera bwino. Ayi, iyeyo akunena kuti ali nazo zonse zofunikira pa moyo wake ndipo zimukwanira, komanso zikuchita kusefukira. Uwu ndiwo moyo wowonetsa kukwanitsidwa ndi zinthu zomwe munthu ali nazo. Ndikunena mawu ameneyo chifukwa pamene Afilipi anamutumizira mphatso ngakhale inali yaying'ono, koma iye sanafunenso zina zambiri. ndipo anawawuza Afilipo kuti mphatso zomwe analandira kudzera kwa Epafrodito ndi zokwanira kwa iye. Azanga, pano tikunenetsa kuti munthu wabwino amakhutitsidwa msanga ndi zinthu za mdziko la pansi lino, osati kungotopa ndi kukhala mokokha kapena kulandira zinthu za dziko lino lokha ayi. Koma munthu amene amalakalaka za dziko la pansi lino, ngakhale atakhala nazo zambiri zosefukira, amangofuna atamalandirabe zina zochuluka. Ndiye tikutsindika kunena kuti wokhulupirira amene maganizo ake onse amalingalira zakumwamba, ngakhale akhale ndi zinthu zochepa moyo wake, zochepazo zimamukwanira. Tera Paulo akuonetsera pano kuti kukhala ndi zinthu zambiri sichizindikiro chakuti moyo wa uzimu uli bwino ayi, koma kukhala ndi zinthu zimene Mulungu wakupatsa, kaya zambiri kaya zochepa, ngakhale kukhala wopanda kalikonse maonekedwe a dziko lapansi lino, munthu wangwiro wa Mulungu amakhutitsidwa. Kodi inu munafika pa mzere umenewo? Munafika pa muyeso wokhutitsidwa ndi zomwe muli nazo? Tsono mchipangano chakale timapeza wansembe amene amataka ika sembe yopsereza pa guwa la nsembe, sembeyi imakwera kumwamba ndi fungo labwino. Ndiye lero lino pamene Mkhristu apereka chopereka, amakhala ngati wansembe popereka sembe yake kwa Mulungu. Choperekacho chikaperekedwa ndi mtima wabwino, chimasanduka fungo labwino pamaso pa Mulungu. Tera ndi chithunzithunzi chimenechi mtumwi Paulo akuatsimikizira Afilipiwa kuti Mulungu analandira chopereka chawo ndipo adzawabwezera monga mwachifundo chawo, kutanthauza kuti Mulungu analandira chopereka chimenechi ngati nunkho wa fungo labwino, sembe yolandirika, sembe yokondweretsa Mulungu. Ndiye tiyenera kudziwa kuti Paulo sakunena kuti Mulungu analandira chopereka chawochi monga sembe ya uchimo kapena sembe yotetezera ayi, pakuti pali mtetezi mmodzi pakati pa anthu ndi Mulungu, ndi Khristu Yesu amene ali Ambuye wathu. Ndipo ndi Yesu yekhayo amene ali sembe yotetezera ku uchimo. Koma Mulungu analandira mphatso ya Afilipi ngati sembe yolandirika, sembe yokondweretsa Mulungu. Mphatso imeneyi inali yolandirika kwambiri kwa Mulungu, chifukwa inali chipatso chachisomo chimene iwo analandira. Tere taonani mawu apa Hebrews 13 verse 16 akunena kuti, koma musayiwale kuchitira chokoma ndi kugawira wena, pakuti sembe zotere Mulungu akondwera nazo. Haleluya. 19. Koma Mulungu wanga adzakwaniritse chosowa chanu chilichonse monga mwa chuma chake mu ulemerero mwa Khristu Yesu. Mulungu amabwezera chifundo chilichonse chimene munthu amaonetsera pa munthu mzake. Chopereka chilichonse chimene munthu amapereka chifukwa chofuna kuonetsa chikondi chimene iye ali nacho pa Mulungu. Mulungu amapereka cholowa. Tsono vuto lanu ndi vuto langu okondedwa ndi lakuti anthu ambiri tikamapereka timaona kwambiri kuti chopereka chiyathu chija chikupita kwa mbusa kapena kuti chikupita ku ntchito yachitukuko pa mpingopo. Koma choonadi ndi chakuti popeza Mulungu ndiye amene anatilamulira kuti tizipereka chopereka chathu, ndiye chopereka chathucho chimapita kwa Mulungu. Ndipo tikapereka ndi mtima wangwiro, Mulungu amabwezera simonga ngati kuti akubweza ngongole ayi, koma amaonetsa kukondwera kwake monga momwe analonjeza kutero. Ndipo Paulo pano akuatsimikizira kuti Mulungu adzachita chimenechi kudzera mwa Khristu Yesu popeza ndi kudzera mchisomo chake kuti timakhala nako kuthekera kwa kuchita ntchito iliyonse yabwino. Ndipo kudzera somwe iyeyo tiyenera kuyembekeza kulandira cholowa chathu cha ntchito yabwinoyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikuganizira zolandira mdalitso wa Mulungu, tiyenera kukumbukiranso kuti Mulungu satipatsa zofuna zathu zonse, koma amatipatsa zosowa zathu zonse. Kunena kuti zokondweretsa mioyo yathu zimene Iye amatipatsa zimangokhala zowonjezera chabe pa zimene ife tikuzisowa, ndipo Iye amachita izi monga mwakukoma mtima kwake. Verse 20. Ndipo kwa Mulungu ndi Atate wathu kukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Pano Paulo akupereka ulemu ndi matamando kwa Mulungu. Ndipo mtumwiyu akupereka chitsanzo kwa ife kuti Mulungu tizimudziwa ngati Atate wathu. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti Mulungu akhoza kudzichepetsa chotere ndi kulola anthu akefe amene tili wochimwa wosayenera konse kuti titchedwe wana wake ndi kumatilola ife kuti tizimutcha Atate wathu. Ndineneso pano kuti ichi ndi chimodzi mwa zinthu zambiri chimene chimasiyanitsa Chikhristu ndi zipembedzo zina. Ife timakhulupirira kuti tikhoza kuyanjana naye Mulungu, ndipo Iye sakhala kutali ndi ife popeza ndi Atate wathu, ndiye ife ndife ana wake mwachikhulupiriro cha mwambuye wathu Yesu Khristu, amene ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Ndipo tichiyese ife chinthu cha mtengo wake wapatali, ndiponso chinthu cholimbikitsa kuti tikhoza kumutcha Iye Atate wathu amene timayanjana naye, ndipo kuti ali pafupi nafe, ndiponso kuti Iyeyu amalivetsetsa ndi kutikonda koposa. Ndipotu mzifoko zathu zonse ndi moyo wathu wa mantha, ife tiyenera kumayang'ana pa Mulungu, osati ngati mtsogoleri wa nkhaza kapena mdani wathu, koma ngati Atate wathu amene amativera chifundo na amatithandiza ife. Komanso tiyenera kupereka ulemerero wonse kwa Mulungu chifukwa cha ubwino ndi kukoma mtima kwake konse, komanso chifukwa cha chifundo chake chonse kwa ife. Tiyeneratu ife kumayamika chifukwa chakuti timalandira zonse kuchokera kwa Iyeyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndikunenetsa kuti ngakhale pamene anthu ena atitamandira chifukwa cha zimene tinawachitira kapena kuti tawachitira mwachisomo cha Mulungu, ife tiyenera tibweze matamando amenewo kwa Mulungu amene anatiyenereza kuti tikhale chipangizo chotengeramo chisomo chake ndi madaliso ake kwa anthu ena. Kodi inu mumachidziwa chisisi chimenechi? Nanga bwanji mumakwera pachulu mukathandiza anthu ena? Tsono mu verse 21 ndi 22 Paulo akupereka moni kwa okhulupirira aliyense, siwokhawo akukhala ku Filipi komanso abale wonse amene ali madera akumeneko. Tele Paulo akukhumba atakumbukira wokhulupirira wonse, osati adindo wokha koma oyera mtima onse aliyense payekha payekha ali kumeneko. Anatumiza moni kwa Filipi. Ena atumwa okhulupirira amenewa anali akuluakulu aboma kuphatikizapo akubanja la chifumu. Iwo wansu tsopano ndiwo amene ali mbanja la okhulupirira, ndipo ndiwo ake wa Yesu, ndipo akutumiza malonja amenewa kuti iwonso azikumbukiridwa kumpingo kwa Filipi. Uso unali umboni waukulu wakuti singa za Paulo zinali chifuniro cha Mulungu kuti uthenga wabwino ufikire konseko ngakhale ku nyumba za chifumu ko. Njira imene Kaisala ndi apa banja wake anayenera kuyimvera ndi kulandira uthenga wabwino inali yakuti chotengeramo uthenga wabwinowo kwa mitundu ndi mafumu amene ali Paulo chimangidwe ndi kukula mndende. Ndiye mavuto ena amene Mulungu amalola kuti atigwere amakhala njira ina ya chipulumutso kwa ife. kapena kuti kwa anthu ena. 23. Chisomo cha mbuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi mzimu wanu. Tsono pomaliza penipeni tikuona Paulo akuafuna mafuna abwera. Ndipo akupempha chisomo cha mbuye wathu Yesu Khristu kuti chikhale cholola chawo nthawi zonse. Panonso tikuona mtima wa mbusa kuti ndiwo umene amafunira nkhosa zake zabwino nthawi zonse. Kodi ino, muli nawo mtima wotelewo? Tiyeni kwa lero, tilekeze pano. Komanso tatsiriza kusanthula buku limene la Filipi. Ndiye timakambirana kuchokera pa Filipi chapter 4, kuyamba verse 13 pana 23. Pamene timaunika nkhani ya kuti mwa Khristu muli kukwanitsidwa popeza ndiyo mphamvu ya Mkhristu. Ambuye, akale mphamvu yanu okondedwa. Amen.
Zantengo patali, zolimbikitsa komanso zokoma za mprogramu ya tisanthule Bible, monga tamva lero posanthulidwa kwa mau kuchokera kwa Filipi chapter 4, tanambira pa verse 13, talekezera 23, kukwangula ndithu kumalizisa kalata ya mtumwi Paulo ku okhulupirira kwa Filipi. Kubuku lomwe takhazikikamo ndithu kwa kanthawi kusanthula buku limeneli mu programu ya tisanthule Bible. Yomwe mufika ni mokhulupirika ndipo makera wake ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena pa email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ma SMS amapita ku 0833500222, 0833500222. Ndipo pa internet programu ipezeka pa ttb.twr.org/chijewa. Ine ndadala zedu nali modzi mu kalata meneyu komanso mukusanthulira ndithu kwa buku limeneli mprogramu ya tiotsatira tizalowa ndithu mbuku latsopano ndipo limene zakhale buku la mlaliki. Ine Victor Kaonga ndikuti Ambuye udalitseni zikomo.